Ngoti ya kujushanyo chama kumnyabili nakani. Hashize ije chile cheni miaka mnyishi, Elia na Elisa barafu ya kwisi, nyumani mko umana w'Imana umukiza Yesu Kristu yaje. Icyamuzanye ni ukugira ngo atwereke inzira igana Uwiteka. Umunsi umwe Yesu Kristu ajyana abigishwa be batatu, Petero, Yakobo na Yohana bajya ku musozi gusenga. Abigishwa be bajya igihe bararuha batangira gutura ibishyitsi. Nuko bakangutse ngo bajye kubona babona Mose na Eliya ngo arimo kuganira na Yesu Kristu. Bavugaga ku by'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristu. Nuko benda kwikubura ngo basubireyo Mose na Eliya, nyuma Petero abwira Yesu Kristu ati ni byiza yaba twagumaga. Ati reka twubake amahema atatu, rimwe ribi ryawe, irindi ribi rya Mose, irindi ribi rya Eliya. Ngo muri uwo mwanya haza igicu gitwikira uwo musozi aho bari bari, hanyuma havamo ijwi rirangurura riravuga riti uyu niwe mwana wanjye uwo nishimiye. Nuko ngo bajye kubonabona basigaranye na Yesu wenyine. Bene data rero ari abahanuzi, hari n'Imana ishobora byose, batwereka neza yuko Yesu yaje gupfira buri umwe wese. Yapfuye ku musaraba ari igitambo cy'ibyaha byacu. Yarazutse kugira ngo tubone ubugingo budashira.
Ubwo se wowe ufite ubugingo budashira?
Niba se mugenzi wanjye utari wamenya inzira y'agakiza, wakubisa amavi ugasenga Uwiteka akakwiyereka. Ihane were ku Uwiteka yuko uri umunyabyaha. Bibiliya itubwira neza yuko ngo buri wese yacumuye. Ubwo rero tukaba dukeneye Yesu Kristo kugira ngo atubabarire ibyaha byacu. Dukwiye kumushimira kubwo igitambo yatanze akamena amaraso ye kugira ibyaha byacu bibabarirwe. Kandi ukwiye kumwubaha no kumukurikira tukamenya yuko ari umukiza wacu. Mwene data rero, umenye yuko bucya bucyana yandi, umenye yuko ubugingo bwawe bufite ahandi bugomba kujya heza. Maze rero uyu munsi utega amatwi wihe Imana yawe ubugingo budashira bukuzeho.